Waireni baby timi miniseme Mtoto shavududu kiuno sebene Wamenipenda japo sina mapene Kila kipita masti wademe Come and roga, come and roga Come and roga, come and roga Come and noga, come and noga Come and noga, come and noga Come and roga, come and roga Come and roga, come and roga Come and noga, come and noga Come and noga, come and noga Na pigo zake mwana mitindo Kwa moyo kake kana upendo Na show zake ni songo mbingo Na livudai kwenye uringo Na kapa vyote mahaba kama yote Na livudai kwenye uringo Na kapa vyote mahaba kama yote Na livudai kwenye uringo Na pigo zake mwana mitindo Kwa moyo kake kana upendo Na show zake ni songo mbingo Na livodari kwenye uringo Na kapa vyote mahaba kama yote Na livodari kwenye uringo Na kapa vyote mahaba kama yote Na livodari kwenye uringo Come and roga, come and roga Come and roga, come and roga Come and noga, come and noga Come and noga, come and noga Come and roga, come and roga Come and roga, come and roga Come and noga, come and noga Come and noga Tunapendana kama masai na shuka Mchaga na duka, mnyonge na guta Asira na ndita, umpenda sito juta Vile kakitika, sauti ni ya gita Nimekabana kwenye ndono kama sangara Kametulia kwa nguwala kana papara Wakisifosi kutembea, niko na pepea on air Mshaka shika shika ndani pata shika shika Kameni bamba vile kana voka tika tika Mshaka shika shika ndani pata shika shika
Imaka, imaka, imaka nyako Imaka Inega, inega, inega nyako, inega Imaka, imaka, imaka nyako, imaka Inega, inega, inega nyako, inega
Francis Francois, Flow Star
Vibe Nation